Sherina poka tena moya yo eh
Toba na kina tango ya kebo Lelo esu kilibana Emenanga
Sherina poka tena moya yo eh
Eme ya babeleke monoko ya mboka ye pusi elengi na ibala
Simbanga Sherina poka tena moya yo eh
Nanzela ya kelasi na lemba kikozela yote eme
Simbanga na Sherina poka tena moya yo eh
Bolingo ya bomwana eme Boyokani
Simbanga na loboko Sherina koka tena boya yo eh
Oba na kina tango ya kebo Lelo esu kilibana
Simbanga na loboko Sherina koka tena boya yo eh
Eme ya babeleke monoko ya mboka Epusi elengi na libala
Simbanga na loboko Sherina koka tena boya yo eh
Nanzela ya kelasi eme Nazara kikozela yogo
Simbanga na loboko Sherina koka tena boya yo eh
Mwana eme, kisi sebo yokani
Simbanga na loboko, Sherina koka tena boya yo eh
Mwana yale mami, boni yo salinga boye
Simbanga na loboko, Sherina koka tena boya yo eh